Rock Town Records.
Dear God, let me talk to ya, cause I'm in the jungle. I need your help. I watch back, I see myself. Yeah. Asante Mungu, leo ni siku nyingine, nakuja mbele yako baba, nina ombi jingine. Baba wendo kimbilio, sina tena mwingine. Tunacheki sina furaha kama watu wengine. Wengine wanakula bata na kusaza zingine. Mimi bado niko zero na masela wengine. Pengine labda mensahawa umenchoka pengine. Lakini apana, wesio kaviumbe wengine. Ulini umba wewe baba, sio mtu mwingine. Tena mimba yangu ililelewa na baba mwingine. Baba alikuwa bize na madem mwingine. Nimesha msamehe, mwambia na mtoto mwingine. Mwambie nampenda sana, sina baba mwingine. Mwisho yote mlaze pema kama watu wengine. Tukiachana na hayo nina mambo mengine. Baba mziki wangu ndo tatizo kubwa jingine. Nachana sana promo wanapewa wengine. Wengine wanasema niende kwa mganga pengine. Lakini mimi nimebatizwa kama Kristo wengine. Naijua Biblia zaidi ya vitabu vingine. Mungu wa Israeli, Mungu wa mataifa mengine. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa watu wengine. Kusikie kuomba kwangu, nipe njia nyingine. Naombea watoto mayatima na wenye shida wengine. Wananchi masikini na tabaka jingine. Mungu baba tupe neema kama nchi zingine. Watembelee mafisadi moja baada mwingine. Wakumbushe kula kwa jasho kama watu wengine. Ona paka na sahau mingine. Baba ajira ziko chache hawapati wengine. Vijana wanakula unga wana kazi nyingine. Dada zetu wanajiuza wengine. Pengine labda ndo Sodoma na Gomora nyingine. Wanaume siku hizi ni mashoga wengine. Wanadai haki zao kama haki zingine. Wanaandamana hadharani mataifa mengine. Wanaoana kwa harusi kama ndoa zingine. Tuachane na hayo maswala, nina swala jingine. Hivi ni kweli umewatuma manabii wengine? Mana kila kukicha kuna kanisa jingine. Huyu nabii na huyu ni nabii mwingine. Huyu anaponda na huyu anampinga mwingine. Wanaubiri kuhusu pesa sio kitu kingine. Toa ndugu, toa toa ulicho nacho kingine. Mungu unionyeshe njia, nionyeshe ishara nyingine. Yapo mambo mengi tu siwezi taja mengine. Hata demu wangu nahisi na mshikaji mwingine. Mana kabadilika kawa kama yule mwingine. Niliemfuma live wakiwa na boya mwingine. Nisame dhambi ya kuzini, sina dhambi nyingine. Mwokozi wangu niongeze pesa zingine. Rafiki zangu niongeze tena wengine. Wawe wote wa ukweli, sio masnichi wengine. Wakuchukua siri na kuvujisha kwingine. Nombea madaktari waongezwe posho nyingine. Ili usije kutokea mgomo mwingine. Mana alikufa watu wasije wakafa wengine. Mwisho yote na shukuru kwa uhai mwingine. Ninajua sahizi watu wamelazwa wengine. Rafiki zangu walisha gongwa na magari wengine. Kama Faruku walango na machizi wengine. Mlaze pema Kanumba na rafiki wengine. Tutona na Yesu wakirudi kwa mara nyingine. Asante sana kwa baraza jingine. Japo magamba yamevuka ya kabaki mengine. D-Class moja ina watu wengine. Wanadai inchi imeuzwa kwa jamaa mwingine. Sajuki Vengu na wagonjwa wengine. Wanyoshe mkono wako, wape afya nyingine. Amen.